Chief Music. Nenda kamwambie
kila siku mche
maisha ni ghali.
Nenda kamwambie
nyumbani kwetu kijiji
mimi nitegemezi.
Nenda kamwambie
kila siku mche
maisha ni ghali.
Nenda kamwambie
nyumbani kwetu kijiji
mimi nitegemezi.
Nenda kamwambie ajue chaguo langu mimi yeye. Ajue siwezi achana na yeye. Ajue chaguo langu mimi yeye. My dear, siwezi achana na yeye. Kazi yangu ya kupiga debe, mishe mishe nyingi mara nikanye debe.
Japo wanga ni debe, kipato kikosa wapu wale.
Ni kwa nini usinielewe mama, paka nataka olewe. Waridie, ni kwa nini usinielewe baby, paka nataka olewe mama. Juzi alisema anataka batiki, kidume nikakopa mpaka sasa paka liki. Jana jana kisa nyama ya mbuzi kuchelewa, leo anasema nataka kuolewa mama. Kisa nyama ya mbuzi kuchelewa, leo anasema nataka kuolewa mama.
Nenda kamwambie
kila siku mche
maisha ni ghali.
Nenda kamwambie
nyumbani kwetu kijiji
nitegemezi.
Nenda kamwambie
kila siku mche
maisha ni ghali.
Nenda kamwambie
nyumbani kwetu kijiji
nitegemezi.
Nenda kamwambie
upendo wa dhati sijaona. Julie, Julie, upendo wa dhati sijaona. Nampenda paka ninaumwa
mama.
Nampenda paka ninaumwa
mama.
Ila tatizo mane inatesa moyo, akiomba sina naniona mimcho. Aniachie mama tunda langue mama. Aniachie mama tunda langue mama. Kama pesa natafuta sijapata, nikipata takula bata. Anatafuta sijapata, nikipata takula bata mama.
Ananumiza moyo,
nimekuwa kama lipo yoyo. Ananumiza moyo, nimekuwa kama lipo yoyo.
Ni kwa nini usinielewe
mama, paka nataka olewe. Waridie, ni kwa nini usinielewe baby, paka nataka olewe mama.
Nenda kamwambie
kila siku mche
maisha ni ghali.
Nenda kamwambie
nyumbani kwetu kijiji mimi nitegemezi.
Nenda kamwambie
kila siku mche
maisha ni ghali.
Nenda kamwambie
nyumbani kwetu kijiji mimi nitegemezi.
Nenda kamwambie
kazi yangu ya kupiga debe, mishe mishe nyingi mara nikanye debe.
Japo wanga ni debe, kipato kikosa wapu wale tomozi.
Orobaki nini sheri Julie, orobaki nini sheri Julie.
Chief Maker, mtoto mara ndani ya Chief Music. You daft.